miyakinde, miyakinde moromo, monane onyango, mamare nyo onyango, ne wayudo barope, barua mar endo onyango, mina gwenge mohero, magimere nyo wade, dokare o mwajamo, dok moromo nyambo dutote, kokane no gewama, Lona onyango, oh oh, iwarate, joke sumo warate, kawala wasunge oyeduto, mamare nyo onyango. Miyakinde moromo, monane ye onyango, mamare nyo onyango, ane ayudo barope, barua mar endo onyango, omina gwenge mwahero, magimere nyo wade, dokare o mwajamo, dok moromo nyambo dutote, kokane no giwanga. Na onyango, oh oh, you wanna take? Jo kesu mo wanna take? Kata wasunge oye do